akungixoxele. Kunini lakho na unesidingo esiqinayo sibazi sezempilo, inkinga zezimali kumbe ubudlano ophelayo? Futhi ngesikhathi uthe shi kuleyo nkinga, ngakube waye kuNkulunkulu ukholwa ukuthi uzokubonelela? Wakwenza lokho noma cha? Angikube ngele ngikwamukele engosini efresh. Ngingusibalo Bethe Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChrisent Works. Kwabanye abantu ukwazi ukugoqoza impuphu kulale kudliwe ekhaya, lokho kuyinto enzima kakhulu ngokweyimali. Kuze kube namhlanje isibalo sabantu abaphela ephofini obunzima sesakhomba amabhiliyoni. Ngake ngakhuluma nenye indoda yaseRwanda eyayisemqanseni ukwazi ukondla umndeni wayo nezihlobo zayo okwakulanjwe kakhulu kuzo. Nanye futhi indoda yaseBangladesh eyathi kimi, imvamisa sidla irayisi elimhlophe wuwe, kodwa kwesinye isikhathi asinalutho olunye singakwazi ukuba sidle, sigcina singadlanga sanhlobo, ngakho sigcina sidliwa indlala. Enye yezinto uJesu ayefundisa abafundi bakhe kuyithandazela yile elapha kuLuka 11 verse 3. Usiphi isinkwa sethu seyinsuku zonke imihla ngemihla? Ngiye ngiyibuze ukuthi ekazi abadobi nabalimi ababemlalela uJesu bayiqonda indlelani le ndaba nebala. Amazwi lomkhuleko azwakala ngokuhlukile kulabo abadla imbuya ngothi kunalabo abaphaka kusasa. Ngakube uJesu uluhlobo lukaNkulunkulu njani esikhathini lakhona uma efika athinta iy'nhliziyo zabalambile, qede ebesethi kubo, ngiceleni ngizokuninakekela? Namhlanje amadoda amabili yaseRwanda neyaseBangladesh anokudla okwanele ukunakela imindeni yawo enhliziyweni zabo. Ubani uNkulunkulu wethu ngokucabanga kwakho? Kwesinye isikhathi siyesicabanga ukuthi akunakwenzeka uNkulunkulu ukuba anakekele iy'dingo zethu, bese sikhuleka lowo mthandazo osobala, usiphe namuhla isinkwa sethu. Bese avese uNkulunkulu enze njani? Asiphe. Uhlale njalo esipha. Kwesinye isikhathi usipha ngokubusisa ukujuluka ukusebenza kwethu kanzima. Bese futhi kwezinye iy'khathi lakhona siphelwe imizamo yobe singakwenza. Kukuleso sigaba la avese asondle ngomangaliso oluvele ezulwini. Noma ngabe ukwenza ngayiphi indlela, kodwa uhlala esinakekela ngey'khathi zonke. Usiphe isinkwa sethu sey'nsuku zonke imihla ngemihla. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungathanda kubuza ukuthi usithinde nge-WhatsApp male zinkulumo zikubusisa, sophinde sikwazi futhi sikuthumele i-audio yazo nge-WhatsApp kule namba 067 706 0077.